akumuki kwenye beat, pita kwenye mix.
This is Mixlr Production.
Haya.
Hai.
Shakira. In a long distance, hustle na chance, scroll acceptance, nikigonga fuck, jobless, kona kwele jeshe nanga wakas, plus, chant na ma vibes akiras, street meditation, nikifocus at the future, nukta, goriza siyafu ndanya bukta, ukta, duki jipata umelunda, unda, ngori zingine wezi zisunda, sleepy nigga me usike na ma lecture, picture, city mia kunanga teacher, feature, white boy juanga zimekwisha so kichemsha, umechemsha. Is it me nigga me usike na ma lecture, picture, city unia kunanga teacher, feature, white boy juanga zimekwisha so kichemsha,
umechemsha.
Unachemsha kama maji moto kwenye jiko, unachemsha kama ba mdogo liki ndogo, unachemsha umehata adizo za macho, unachemsha, unachemsha, unachemsha kama maji moto kwenye jiko, unachemsha kama ba mdogo liki ndogo, unachemsha umehata adizo za macho, unachemsha, unachemsha. Don't blame life, juche jendo waref, bro work smart, tukicheza mchezo safe, skills on top, ukilinda fiti kesho, nakisho, jizoeshe kula lako jasho, dumeli umeema na mke ya kishiba, tatuwa shida na uzito wa akiba, squeezy ali ni urauka kama kiba, chongo cha mwakishimba majukumu nazibeba, fako za ketepa, squeezy noma si usepa, unazuya tempa uku vepa inahepa, nikikosa breko lanja jandusha sapa, guwazi chanuke na majasho za makopa. Is vipi nigga me usike na ma lecture, picture, city unia kunanga teacher, feature, white boy juanga zimekwisha so kichemsha, umechemsha. Unachemsha kama maji moto kwenye jiko, unachemsha kama ba mdogo liki ndogo, unachemsha umehata adizo za macho, unachemsha, unachemsha, unachemsha kama maji moto kwenye jiko, unachemsha kama ba mdogo liki ndogo, unachemsha umehata adizo za macho, unachemsha, unachemsha. Hii maswala si ni serious, no ma ass you don't have mythicas, no class you look in a lonely class, dangerous, obvious, artsy mass, you dollar dollar bills, cash rules everything, randa randa ring, saka ring, sami kwanja ring, kaivane posh, bass, dogs, na kadaso, mashav mashav marabafu, bumbo fatso, is vipi nigga me usike na ma lecture, picture, city mia kunanga teacher, feature, white boy juanga zimekwisha so kichemsha, umechemsha. Is vipi nigga me usike na ma lecture, picture, city unia kunanga teacher, feature, white boy juanga zimekwisha so kichemsha, umechemsha. Unachemsha kama maji moto kwenye jiko, unachemsha kama ba mdogo liki ndogo, unachemsha umehata adizo za macho, unachemsha, unachemsha, unachemsha kama maji moto kwenye jiko, unachemsha kama ba mdogo liki ndogo, unachemsha umehata adizo za macho, unachemsha, unachemsha. Bafu.
Hee, 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 what a coma.